sana siwe zikuyumba. Na mwendo wangu pole pole, sikati shitamba na pokwenda. Yabu kupata kuna fole, ila akana cha kushinda. Acha majaribu ya wejangwa, siyo kopi mingamia. Mana najua na pokwenda, ndoto yangu itatimia. And I still stand strong, baka ndoto zangu zitimia. I won't ever be the same, nataka kwa mfano kwa dunia. Mchana na jeshimu, na utunza utu wangu. Mchana na jamii. Choka. Hata kimbunga na dhoruba haviwezi kunyangusha. Hey, si chagui kas ili mnadi chapa. Si bagui kas ili mnadi chapa. Chapa, machozi jasho yatatoka. Nitajizu ya kudondoka. Nia yangu haitotoka. Hata siku nikichoka. Acha majaribu yawe jangwa, siyaogopi mingamia. Mana najua napokwenda, na ndoto yangu itatimia. Mchana na jeshimu, na utunza utu wangu. Mchana na jamini.
Yo, hey, minda picha kamili. Mini ile picha ya kuyamini. Picha ya msichana kipigana neza kuwa nini. Anakuwa kama mimi. Minda yule nilotoka A-City chochote sina. Leo Tanzania inanijua na jina. Icon kabisa, binti mwenye future. Bright as ever, napigana kila kicha kuandika historia. I was here, nilipita, sato nilipita. Nimepata kile nachotaka. Na wewe unaweza pata kile unachotaka. I have a dream, bigger than Martin Luther King. Na amini kwa kwa queen, kwa pamoja tuwe team ya ushi.
Ni moto. A girl with a dream is fire.